Nashukuru sana kwa sapoti yenu mnaosapoti vijana wangu.
Dapper on the track.
Hey boy, mama msodoki, see you a boy. Kipenzi cha watu kinono na enjoy. Shukrani zende kwa mwenyezi kwa ya mapenzi. Oto lovani siwezi yo siku natoka nyegezi. Takuja kufight, jani meketi kwa bus. Na waza tu mic, nishike ni chane. Yeah. Shabike furai, nijulikane. So kila sifa ni kusanye, kila vita ni pigane, so kila picha ni tazamo, so kila mbacho na kioza ni fanye. I'm so sorry, tusamehe. Kila tu wadua hamja ni tupa. Mwiyongu konanya di siku na kufa. Stajiri kitajwa jina mnalika. Na mnafurai, wote msodoki the sun. Now ni since day one.
Yo, mic check, 1, 2, 1, 2. Wanami bila crew, nguvu ya umo, upendo wa watu. Hakuna mimi bila nyenye is true. Ona wengine wamechola tatu, kitoa wimbo mapokezi juu. Always on my mind until I die. Hakuna siku mtakayo unaku. Too much love, nanipokea, nanisupport, naniombea. Together forever, ushindi ni wetu. Meshinda kila vita walikompea ila wakapotea. Yeah, sometime kwenye show backbencher. Tuna kesha mnaruka na mimi ya ni tunacheka. Ando tunasepa ni tunapeta. Na tuki kutana mapicha freshi. Sani kibadi kwenye sheti yo first to face. Mna mada kesi na wapa vesi. Na change number, na kuwa friends yo backstage. It's going down, it's going crazy. Yo amani ya buwano hina nyi wapenzi. One love, yeah.
Alhamdulillah. Yeah, kila ki open my eyes, bala kateri, hakuna kuntry. Na wezi kushika nko trillion miles.
Yeah, sometime natoka machozi, navo nipokea surprise. So doki ze sana nombea kwa mokozi, kila nki close my eyes. Misi dhurumu nafsi, kwangu furafu, shindi lazima. Wanojifunza kugelea barini, wambio watazama, misi wa kupima. Yeah, follow for your type, choni kupe madini. Mana potunza patoshi, mtachelewa mpakalini. Ukumgodi unatema afu, kitu na boxi. Yang kila na master ya hii kitu, mtu wakikunja kwangu mini pistu. Baba samheo, jua litendalo, yani kama alivyosemaga Kristo.
Alhamdulillah,
tumetoka chini hadi kwenye sky. Mora tulinde maisha marefu yenye furaha, tujilipe na tujidai. Unachukua unatoka ni shy. Yani kila niki open my eyes, balaka tela, hakuna kuntry. Na uwezi kunshika nko trillion miles. Yes, I. Yeah.
That is the king of Africa. Young killer. The first and only. Alhamdulillah. Hey boy, 2 million miles, baby.
Give up, give up.